Budde wala Mukama okujja mu maaso go Lubambe lugendo ddala Kutuuka wano we ntuuse Nzaani Nandibadde nga ndi na mufu Mukama osaana osinzibwe eyo nzijenga wala
Mukama osaana asinzibwe gy'akujjenga wala Wembanga wanga mpanilira Abali bansekerera baswaziza Yesu chovola bambuka nenzina Manyiyo jeyanzija
Bambi tanga lya yero Mbya uwele bali nzijako Antike kasate kenarinjina Mugula mugu Gangenda kulima kabela mu Muna kunesa nyuke kakola bano kuchaka Gato, nzekulira lugero Olaba neze nali mfunye Ng'ekituli kyanze nsookamu Ng'olw'obwana bw'abagagga Bulinda enkuba lw'etonnye Ne buyimirira okukitaba Bulinda ebutere buseke Wala
Ndi mutambuze nange ndi mu lugendo Mulimu obuwonvu n'ensozi munono mwentambulira Oluusi nseerera Wembanga gwanga mpanirira Abali bansekerera baswaziza Yesu chovola bambuka nenzina Maniyo gye yanzija
Ebasebo Mika mukeneze nva Bwe twabanga tukyusizanga Ntula na bijanjalo Bwe mwabanga mukyusizanga Ntula na bijanjalo Yate waita mekana Abazadde abali babiya Sirimu n'abakwata Emubiri nga bonzika Kolwechika bafune yana tuwelera uno jjajja ne bamusangayo Watyo nayimirira musajja wattu ne yewayo Zabana nja kubawelera mpampe mbatwale neka Tukeka nanakatoko singa Kakonko n'engolo n'osirika bokabanga olw'okungula Bwe nalaba nfuuse ng'omuddu Konze wano wapira mulugene Yesu akonkonye nnyo kamugulira atera ingire
Ne Yesu akonkonye nnyo kamugulira atera ingire
Te walala gye twali tubeera Yo wali Yesu ab'omunda Enjwezi mugwo zivangako we nasabanga ng'eri bitabuka Mayembe gechangira wali nti we sigenda gonga gabulawo Bwe ntyo nga bansibiramu wele waawe Babali ku lugudo Sula mpewo ne kendya sikalina Mazigane gafuka chakulia Abange
Mazigane gafuka chakulia
Bambi Na ye Muna kujenarimu Eyo mukama gye yanzijana Na mpulo muntu Nyambaza Nyirandia neva kemire mbewe jiri We wawa mayengo we gali Ela Yesu amponguzo musajja
Musajja kongazo njironya weva kemire mbolina
Olave yali asibidwa Yanta katindi wadembe nawe yimba nange
Ni mutambuze
nange ndi kugendo
Mulimu obuwonvu n'ensozi munono metambulira Oluusi nseerera Wembanga gwanga mpanirira Abali bansekerera baswaziza Yesu chovola bambuka nenzina Manyiyo gye yanzija
Mbuka nenzina
Mbuka nenzina
Manyiyo gye yanzija Sitani afukula mfuku
www.mp3ugandanmusic.com.